Baby, mi niko tayari. I'm ready. Mi niko tayari. Nisipokuona, moyo unadunda du. Nisipokuona, nisipokuona, moyo unadunda. When you touch my body, I feel alright. We mwenyewe sunaona, sina mwingine Fiona. Oh baby, free all night. Unavyo nyumbulika, nyumbulika, mimuza kona ugopa. Na vilo kinishiko, kinishika, mimuza kona ugopa. Swear, you got my feelings. Umenika kichwani. Baby, you got my feelings. Umenika kichwani.
Don't kutuliza, wanna set your mind free. Shan commission for the job and this is where you find peace. Normally standards are short, it's that 9-3. Me unmatchable, junda kupatia vibes times 3. Bang bang boogie, uneza boogie to ki bang. Gang gang boozy, yani boozy ndio the gang. And furthermore, I never been a newbie kwa mayangs. But kasi wangu then mi huwa siguzwi na madem. That's a factor, panda yako, nese tumia kama plus. Indo chapter, nikisema Papa Jones kana blush. Abana crash, bado miss jamada vas. Kumbi moto special. When your skin zetus na kala clash. Miss Yella Yella, but she's still a black beauty. Far from Mary Mella, but she's still a rap groupie. She got that ass, look on the class. Won't you let a nigga get a taste of that?
When you touch my body, I feel alright. We mwenye we sunaona. Sina mwingine Fiona. Oh baby, free all night.
Unavu nyumbulika, nyumbulika, mimuza kona ugopa. Na vilo kinishiko, kinishika, mimuza kona ugopa. Swear, you got my feelings. Umenika kichwani. Baby, you got my feelings. Umenika kichwani.